www.bspicebrainentertainment.com. Be Spice Boy.
Mwanga unabwera ngari mlendo, mlendo. Kamaliza kucheza uzabwelela, yeah. Amatandika lumoka kutwa, uyo mlendo. Nzeru za kuya, za jilendo. Mwana waina katandikonde chonchi, kumamu fusa umachedwa kutikodi. Kama kani za zoti ya zandisia, mutima ni malila, ndima ziwa uza jonga, yeah, yeah. Zandisia ndima wanga utasweka, yeah. Koma usana choge, let me enjoy while it lasts my baby. Usana choge, ninjoele tuine. Zisana fike poko beta na mafrasi. Zisana fike papa nuka wanazida. Undelole, chonde undelole. Cause when I think of the long calls and the texting, the old trips to the lake and everything, I swear I'm gonna miss it. Yeah, I know you won't be here for too long, but I'm down with your vibe. I'm lost too deep in your lies. Ndima tiwa uza jonga, yeah, yeah. Zandisi ya ndima wanga utasweka, yeah, yeah. Koma usana choge, let me enjoy while it lasts my baby. Usana choge, ninjoele tuile. Ndima tiwa uza jonga, yeah, yeah. Zandisi ya ntima wanga utasweka, yeah. Koma usana choge, let me enjoy while it lasts my baby. Usana choge, ninjoele tuile.
Flameworks Entertainment.com.